dajimsafi.com.
Nilikuwa nasikia kwa watu nikajonea, nilivyo kupenda na kukutekea. Mwisho wa siku penzi likatokomea. Kita kutamba wanja nimekwachia, kita kupanda mlima na change gear. Nilijalibu sana kukukumbatia, na mwisho siku penzi likabaki njia. Nimechoka kujitesa kwa kupenda vibaya. Set my heart on fire. I did no sign for this. Oh no. Kama ni kupotea, basi nijitafute. Nisani upendo siyo mateso haya. I didn't know sign for this. Oh no. Naguza majira yangu ni the fresh start. Natafuta obi mke mana bora kuwa happy. Nataji mpenzi ila chenga chenga no staki. Oh no basi, staki. Bora niende zangu lesi kwenye meet kasi. Nikitaka vibe na jichanganya kwenye mapati. Kubebele ya stress, masha enye ya copy. Oh no basi, staki.
Ukienda umepinda mapenzi na kupiga pasi. Sicheze moto kijijua weni nyasi. Ukiona moyo wa mtu unavujwa kama glass. Dani ya kifua chako unasikia blast. Basi ujue nafsi iko under attack. Bad luck, fucking move, kiroho safi. Mejifunza kupenda bila kupoteza nafsi. Ili kujikinga na ile hali ya wasiwasi. Kesho utajali tena roi na gushi. Pome nyingi wapi push and pose na kushi. Mtu akiongelea mapenzi unaona bushi. Kumbe ni bahati mbaya wewe ulipata mzushi. So kila loss ni mwisho naendeleza mishe. Wengine ni funzo tu wanakuacha na vishi. Na did not sign for pain wala confusion. Niliacha kujilaumu hapo ndo conclusion.
Naguza majira yangu ni the fresh start. Natafuta obi mke mana bora kuwa happy. Nataji mpenzi ila chenga chenga no staki. Oh no basi, staki. Bora niende zangu lesi kwenye meet kasi. Nikitaka vibe na jichanganya kwenye mapati. Kubebele ya stress, masha enye ya copy. Oh no basi, staki.